wakati nawe una simu yako.
Kwani unachokificha nini? Shika yangu nipe yako.
Unavofanya hivyo unanikosea, ina maana uniamini.
Sasa mbona unanifokea? Kwani unachogopa nini?
Mambo ya kitoto unaniletea, simu yangu we ya nini?
Emu nipe kwanza tutaongea, mbona kama ujiamini?
Mbona mie sishikia kwako, wala sijawahi chunguzaga.
Shika yangu nawe nipe yako, wala mie sina cha kufichaga.
Ushaanza makelele yako, na ndo maana nyumbani nachelewaga.
Wewe sema una mambo yako, ndo maana hiyo simu naifichaga.
Sema staki kelele, staki kelele, na tena usinike. Staki kelele, shasema staki kelele, staki kelele, na tena usinike. Staki kelele.
Nyamaza kati naona naibiwa, leo mpaka kieleweke.
Hivi wewe mwanamke ushaanza changanyikiwa, make hapo kwanza nicheke.
Wejichekeshe nipe simu, la sivyo tutagombana.
Wejifanya na wazimu, sasa hivi kitaumana.
Sogopi chochote, nipe simu, wallahi tutauana.
Wanawake wengine wenda wazimu, vichwani akili hawana. Mbona mie sishikia kwako, wala sijawahi chunguzaga.
Shika yangu nawe nipe yako, wala mie sina cha kufichaga.
Ushaanza makelele yako, na ndo maana nyumbani nachelewaga.
Wewe sema una mambo yako, ndo maana hiyo simu naifichaga.
Nasema staki kelele, staki kelele, sitaki kelele. Tena usinike, usinike, usinike. Staki kelele, nasema staki kelele, usinipigie. Staki kelele, sitaki kelele. Tena usinike, usinike mama. Staki kelele, usinipigie.
Zakati naona naibiwa, leo mpaka kielewe.
Ushaanza makelele yako, na ndo maana nyumbani nachelewa.